ZWAP.com.
Tunaridhika na vyetu wala so vya kuiba. Mlo mmoja kwa siku lakini tunashiba.
Tushatembea peku peku tukachoma na miba.
Tulishogua mchana usiku hatukupata tiba. Kama yale yalivyopita.
We're the chosen, we're the champions. Hili nalo litapita. We're the chosen, we're the champions. Kama yale yalivyopita, yalivyopita, yalivyopita. Kama yale yalivyopita, yalivyopita.
My story, tomorrow holds the glory. Even though it seems that I'm falling, all of this is temporary. Wana tuombea kifo tufi,
bado tunanuna.
Mungu wetu atutupi,
yendo Mungu.
Sema woyo, woyo, woyo,
woyo, woyo, woyo,
woyo, woyo, woyo. Pita, kama yale yalivyopita.
We're the chosen,
we're the chosen,
we're the champions.
They will rise.
Hili nalo litapita. We're the chosen,
we're strong,
we're the champions.
We will rise.
Kama yale yalivyopita. Yalivyopita.
ZWAP.com.